one.
Siyo siri tena, saifi napendeza, mana unandekeza, baby yeah. Uko nyuma umangema, moyo kauchechema, maumivu kulizwa daily. Nacheka cheka kwa fura, limepona jera, la walio nikata. Kama David na chioma, inashuka homa, inapokuona baby. Tanunua pastola yako kulinda na vicheche, ha vicheche. Atena na me want to do better for you, my only you, baby. Na cheka cheka kwa fura, limepona jera, la walio nikata. Kama David na chioma, inashuka homa, inapokuona baby.